Give it up for the law. What you do for the law? Come here for the law. Maneno na ingia sikio hili yanatokea upande wa pili. Sio si nani endesha akili. Ni kama chombo cha usafiri. Furaha na boa ukikosa. Ni kama simu bila vocha. Ubora team coach na kukupata wendo ushindi tosha. Sema siski. Wanatoa kasoro I don't see. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free. I give you my love for free. Na kila sababu za kukupenda. My love is free. Give you love for the love. What you do for the love. Come here for the love.
Yeah, talking on my face, I'm in jail.
Love don't lie, seme uta pretendi. Love never die, love never ending. Na kwenye mapenzi chuke jengi. Sing along, you're my lover, you're my friendy. Tesa, nikuwa pa kukuchekea. Deka, mepata pa kudekea. Kicheka na kiyoki na kuchekea. Tatuanga, tapepeta na kuchekechea. Nasema siski, wanatoa kasoro I don't see. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free. I give you my love for free. Na kila sababu za kukupenda. My love is free.
Give you love for the love. What you do for the love. Come here love for the love. Give you love for the love. What you do for the love. Come here love for the love.